nifanye game navotaka atoka lishi tuna laga hivi bwana pumzi brother ushapataka mami kwanje kibao kupata moja ndo nawaza mandogo ina kwanje mwana tupatane domo kaya kai washa nana kimenuka pande zote mzee sio hapa mpaka nchi za jirani mana rufu haijulikani I smell money money kama sio mimi K dad wana dhani angeweza nani vile bang bang au boom bap nazi murder murder anytime like hey natamani ningekupa kitu changu ila kile yako aija balei nisha kubwa mtu mzima staki mambo ya beef watu watoto waendelee easy level watu wezi see my soja nako nako paka pako like hey kuna funny story I got it it doesn't mean to offend nobody siku na kadem kalitaka pens na kakanionge na forgot it sasa jui kalinona cheap au kalinudharau ila najua alichokipata hawezi kuja kusahau hey maninja waga atongee ungei mikacho mikali kibubu ukiona mademo anadanga danga ukiwa na damu ya dudu hey middle finger yende kwa wambea wote vona taka mini tubu hey bado sana mtani sikia sana nana zidi rote mafurugu hey rooftop you know what I mean yani level zetu siko juju hey yani level siko juju hey kaa mbali wa zuzu hey
I tell me what you see when you look at me Tell me what you see when you look at me
Tell me what you see
wanaona haya
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 Ukini cheki una cheki nini kikucheki na cheki ni chuki tu Cheza chini auto chapa chupa juki choma picha na tuchezi du Chebu kati ya kichora vako tutemputa kwa ketu mwacheki wete Muchanga nyatocha kaskari kwa chai na chenda chema siki fishi bete Nite kikotu ya kuchana chana na ndio sana sana miuwa jaza wivu Nipu kidete kufanya drama na shukli za mchana miuzi fanya usiku Simba wa yuda mefika mjini so wefada uneza niambia nini Nataka kuona kama niko chini basa maki akarudi nyuma lini Ihasu ndaituze utadhani dini tani nunulia nyumba na Lamborghini Ila taka kuona mimi masikini Ila taka kuona mimi masikini Wanna confuse confidence na ego In my country mini outcast Some even think that I'm evil Juzi katumia jeneza kwa show wakada iyo move ni illegal But I'm forever a rebel and all that I do it for my people Wanna on a high, tuko on fire All the glory I give you to Messiah Wanna on a high, tuko on fire Na kuna siku mimi nda retire
Tell me what you see when you look at me Tell me what you see when you look at me
Baby.